Toyo Studio Tamani, kede kabaruji amen e fulfulde.
Mamadou Wattaratu boggi jandiga fandu hala Mamadou Samassi ko jom nyalli sakrabe hidibe. Golirde oni humpiti wiide satter basi ji berli sahalla leedi Mali na jaba wadde herlo mbiyane le satti hotugol minisuma le communiquer dum do humpita kenyen. Ko warata chapanto do ndokobe kabaruji be nama famu ben beta ko e do mbertedagol basi ji bom ko do landidi dum no wonsu jotamani e urtel. UNESCO holiti wiide nyalloma noga ju septembre ben hankasin hertana demgal markare li adnaru ndu kabaru mo njetti sanne ben markabe Mali ngon semme kabaru jamen hande kikide altinere noga ju septembre 2023 bismillah sakrabe yimbe nation joni holiti sugula mabbe sabi satare basiji jon en kaborde li sahal leedi Mali alhali mo ben yama wada hello e li hejo hotugol minisma iwde Mali ben lamko Mali be kay notaki odo komke o tafun Umar Baygul on ko enen kedo fo sango kanko hermako
fedde nation zininde holli tiwide wattu juna no wemba ilale no gay e nay lewru septembre jabbi non du ko yimbel mabbe adobe kaaki be baawa yeltude le gallure gawonde gando nokko no dirtet agil hok tasilit kanye kidal fa banta e kaakele mabbe gonde tonde le majum be bi wattu biado anti sobe be tay dum faande de do fedde holli tiwide no iblisaji di ngori le sahalleji ndi fa be keba be banta kaaki mabbe yimbe le pabiri be kanye di nation zini sodi di dum wana ko yaafi aljumar jabbi nonde kanko ministre kumin akun malele el godde de o yidi e ambassade wonbe leedi malindi Ablaye Diop yom haaja ministre yoppa leedi malindi do e timmod lewru decembre ndu tagal mudo holliti metti makko ko wadi to kidal to o yidu laati sababu so gube joyen kabordo gonde tonde banti kan en nokku no dirtede kidal
ngo hejo mbeno dido basji hana fi hadde hejo ngo Mali e ben oni denti bamde dum do no holtiri kanko Mohamed Abdullahi El Khalil kanko dunke kabaru ndenagu ndenno holti video dum no wonko ben ko heewi mbeno foci ndagandu labiri e le odo kabaru wani dum Umar Wagur ke dan fosango kanko Umar
ya
e calendrier ki ayete anko dango wo himbe be fu pamri do hen ngodo hejan handi rewete minismar wonde yoppude nokkole on do wattu fu basidi an gondi e hebude sembeli sahal leedindi min ko jimi le hen dum hatta minisma wittude leedi malindi leedi do lamu woni e mba yoppudo yoga e kaaki mabbe di de jam warti fu be ngartana kaaki mabbe di kaso be ngada hakkille so ni do kaaki jehi chamuyi e juude gube kaptode gonde tonde dum waawodude kutteji kiwdi nyaloma hande no minisma labinaino golleji mudum di wori fa handen yimbelbe pamay fa laba kaaki di hono anni waddi di
par rapport a cette thématique
sekrabato dakla yodu ko baram bangam bem Facebook e Twitter dental hal dana en wonande hebugo jan bende gorduma ko leedindi ulti ben tongani mabbe jetto bo dum wadi nyande asfere nde yeso ben ndokobe ben yeso kambe pultinkobe gube kaptoje kay dun pelle hal nan en kon jarata tamatu non ko hebene kay dafa sango sitasibe
no talkuru kesurun ko yaata dedeji chafandi jeegon e tati winnani to walle noddirten coalition citoyenne pour la paix holliti dabir an han fiede ko na tosorde de jani hakkube leedi malni le wi president ne walle Ahmed Mohamed Ag Hamadi wi fana o batu yo fide dabiriji hunjide torraji ki jalen dum wolle modun non man hande le leedi malni dabiri mama mili fide yalla joda kala ana hebe hakkune bibbe leedi fu ko natto sabe hunjide o torda dabir an han fiede fa hannen joda kala wada hakkune jama ran ko natto sabe dej ana hebe hakkunde be leedin ko nafata jamare fo e damudun kabaru noddirta do accord pour la paix et la réconciliation pamma do leedi algérie yu kabaru goto do be jantido mudun sanne son yugo holliti wi o accord wana nafa kazin yugo be holliti on jogi nafa fa handen Moussa Doudou Hedra kanyon hejaado walle parti politique noddirta RPM
l'accord n'est pas
o accord ana jogi nafa fa handen sabi fa handen halamun ana wonde halede mimmi mettama sanne handen sabi ko kawral ana non hebe hakkunde de gube ka lammali on ko tetto fa hannen pettino be fi dabri hon joda kala hebirde hakkune de gube meccutunde wi jamar ko heemun fotodo o batu holliti wi joda kala ana hani wadede hono gube londo hite ben kay e gorman leedi Mali
sembinde faamu golle me radio ciwdi bangal tedagul basiji dum wono fanda ben kawrtal landaga beta ko bom ko do ben gal landini ju tamani kaydu urtel ko warta ci matadon journal sen kayne animateur en radio ciwdi ben be gul jukundirdi kayne dum fabe jukundiray ben non ana gal do kawrtal balle tati don ko ko zerta mayga tawmatun mukko ben kayda fa sam Umar Wagalo e sitasibe
radioji wurdi battade yimbe di be pammina jamare de no hani sakirade basiji kanyen no hani jogirade so bami fa basiji ngadi dum woni ko kambe jottinobe kabaruji be gonde jenginete kanko Musa Kura Konate goto gollodo sijo tamani do o wi o do golle nafa mudan heewi sanne
ya des signes avant
kulle jogaj anton ti nata han antede journaliste fu ana han famde e kulleji watti so lafi deja ana mata watta hakile kone kabaru be yatta watti fu so leedni ana le walle nanan mudu
apaiser les coeurs
kambe gondube jenginete be be mbibe beltiki le jandinde sanne sabde be pamono be kan hokkirde kabaruji
mi
beltiki sanne hanen mena yimbe joodi be genni badjangara do torra wonde leedi nyalman handen kuna da hunchaade selsel nyaade le nyonodu deje ana mata sedan gaddu e tawede fu jamar an han wattu hakile e kulleji be haaltade fi radioji ndi fi radioji
attention à l'antenne
wontube jenginede be ngadi noddango fewde studio tamani kany irtel tinno ngada yordi do jandeji wakkati fu
nyande 17 octobre dum yon UNESCO holti wide hanka sen kala nogo e 2 septembre nyolo be hertanango be demgal ben kambe ben markabe den no dum do yambinte hitande fufu e wi UNESCO dum dul do demgal do bal tiagal sueli ben demgal suhairi ko hewde ngal do teddengal le mali do pelle ben markabe holti ben koni sanne o do kabar o den no be holti dum be holti dum lato sababu yirimde demgal mabbe ngal madali fu fana yo hore jogote pelle markabe on ko hanni khalifa guitake e no foita ngosi tasirbe
nu yo alhali lobbo du kabaruji fina tawa markin ko dabri fiatu fedde UNESCO moji fa wala sedan sa sakiti ka amena wodiri giddire sapota le octobre nokku futo markin woni le leedi adne mangal mudum fu weltikin fana mudum yo wadde dengar markin dengal godan kaltengal leedi mali markin ana le sapo jetti le adna fu mangal mudum dengal mabbe ana jante te leede dun faabo amen jaati fina tawa amen hunchina hore yarde yeso me waran fi addabiriji nyalade waran yalla homo fu ana heba hala e winna dengal markin ko degre pamado weldi amen sanne mi tewtere homo fu tinno fi addabiri ciagan hanne yalla ana ekkito wawde binni ka dengal markin le leedni sabdu ana nato sabe dende kalde leedi meden du heba hunchina hore halale leede janan giddi o kabar holitalde 17 octobre wala ko bel tagge amen
le yata meden verifio hande memen hala me kabaru nangudo non no beme andede hultano wiide datul hakune bamako e moti tacama nyande jena e lewru octobre hakune 10h e 18h wonde joint kaborre dum wadi nokku tene be holti wiide dun kaaki ben kalisi kay telefonaji fufu nabama yelane be doro famu dramal magi wadi madraki dan ko hebandu fo sita sibe
o kabar hollitaado yoppenam alejo kirin sabe foto ko hollitaale mudun le twitter wana ko wada hitan hikka tagal lunga goji amen gume wadi de helle ko noddirte tinay me yiiti o foto yeddo kabaruji ko heewi bamle hitan 2020 wartande 2022 tagal mudun be noddimbe joodi be genni tene le lamu 100 be yimbe holliti wi o kabar yoppenam alejo kirin ko wi a wi yimbe lonbe hiti ko yata cafadi jeegon darne karngaaji sappo e sedan jippini jamar e damudun hollitaama fa hannen wi dun yoppenam alejo kirin ko wi a wi yimbe lonbe hiti ben di bonon la altner jappine lene lamorde horebe dogna moblaji ko heewi hollitiide wi dum wana gonga horejo karngaaji dogan hakkune mottika e san politi wi karngaaji mu en nyalle ana doga hakkune genni mottika e genni san li jene le octobre torrafu be mate do lawolum ko wi a wi londe hite ben hippigen di moblaji wana gonga no ga holliti wi karngaaji mabbe do di dati jamman le sectere joni le wi kanko horejo di moblaji lugan goji di kabarji hebaadi wad amadu hello amen ko noddirte www topre sijo tamani top org
yotre mede hertande wonde dum woni zoom sur handana yudo yimbe lebe kudde mun ena le kabaruji fuf be injihi den kanko adam amadou haydara won keben kede fostango sita sidibe
saliyo biddebo goto wonde le dene amene o woni ako sanne watti fuso yi neddo an jabbo o salminan ko lamdo dum jon surmane on selli boy hande mi jiatama o dawina o wadaway minani yibitma debbo sella hono o wonire samti sedan mi ya mobile police en daman galle modon kori basse wala tungen di lamde nanan mudun tan wonko watta jamaare ko heewi jabata jabaade mo gaddu e tawede fu o jokkine on wada di lamdi fa heba hakiga kulleji ko watte le dene ne watti fu attawa on jeewa hono kabaruji to hebto kala on yidi andre kulle fu watte le dene ne ko ko ana le galle de fe damudun on jodo bangi homo fo gajude mudun dum fu yalla heba on mata kulleji fu watte le denene ko de heewi hala abado marta gundo fe goto watti fu jamaare mati on wara homo fo dejje ton fe goto jabata kalde e makko so ta jamaan ana jodi ana gajjo o lamdon hudun tawata on kalano on jela hudun jaltun gapati tagemo homo fu na tagrato alla
do netti mata ko warjo honde mi ton dafa sat fu ta yottori jamen dos jotoni bangal ben bembal play store do sede yottori medun magazine
yaw
jonte kesse martama kumpa le leedi meden di dun ne ministere darade do khabaru cellal le leedi meden di wi ana darda bibilen niwat fu dento e odo nyaaw
jonte mawnene hana yebede idu anditire e wulare cialdi na wala hore na wala cioduli oron bayi dun tutude jiidan oron bayi matude wulare mawnde kanyu e puye e cialdi modon
odo nyaaw ana wawi waltirede e ngature bowdi oron bayi du rentade odo nyaaw no newiri
udde no kuje fu to moto ton diyan
lele ele arkillaji
buwe cuudi mo kanyu e seraji mu
dentere du e arkillaji borne kaddule du kuboode e cialdi modon fuf
itte ko tundi fu a wi an diyan tunda hudo njuppo nyama modon kanyu e yonom
oron bayi wujade nebe meji e cialdi modon e cialdi suka modon denoji on
fatin jeggito wi arkille wo dabare arande faarena sukaabe mo
don do yo kabaru iwrando no sijo tamani e faabondirbe mudum
ministere kumani do cellal kanyu e hinna yurmeede
yotra meda hande yo malikuran yo du kabar nuter kanya UCN be bibilen hewbe andana kabar be do gollo be helan be famu jilat kubla heya on yogabe wonku hebani gata festango min esita sidibe yo en kirejam Sariawul 2013-027 PRM mo chapantade go December tongi jogol nuter en le Mali yubru fufu gondinde talki saria hono kabaru dungu jogol amondirbe nyibugol golirde kala ko yowi do kabaru ciudi ko nande mudu nawtrade nuter yo do anya hasindinibe no holitiri maître Seydou ngulokune kanko o nuter ngondo kay
il intervient essentiellement
kanko golleji makko ana mad en nukuje tatile leedi mannin go o mudun hono fugo nari bangal sariaji galle en nanal mudun tade kabaruji dungu nanal mudun wada watta koyde makko e mudun ciagal mudun hono fugo naare bangal nawlara ko peccugal dungu hakkuna nawlarabe du hono watta koyde makko e mudun kanko notaire wonko wawi joddinde hono notaire societe commerciale yalla o faddo torra fugo wartana to sabe samunde o entreprise fesbe yimbe hore entreprise an han tewde nyamaani banki kanko han wadde imadraji yalla du ana bilto ciagal mudun neddo wawa sottude galle ma sottude terrain taw bakka notaire wala hen
wi se kay yo hinnaari imadraji kabaru talki kanko woni gollowo hakkunde yimɓe saria e ɓeɓe leydidi keddana maître Moussa Berté kanko UC lollitɗo commissaire de justice jokko hooreji ɗun fedde UCN
pour faire appeler les parties de
son yimɓe ana hani yaade tribunal sario yesso juge UC wonko yamirte hokka ɓe talki caggal muɗum UC ɗo ana yamire konta kalsi nukkuji yogaji kayso bonalo nukku goɗɗo kanko yaata ƴeewiya honono bonal o warta watti fo so juge ɓami saria tawde kiite talkuru muɗum ko heewi fu kanko UC hokkete hewtina ɓe yiɓe hano hiitede ɗi golleji fu kanko ise halfina les tribunal jungo juge
to segu sikasu notre enek UCN na anda sanne wurande jamare de tedda na yoga e bedo
to menen ga segu mimi horade goldar watre mi won notaire hono fugo naari bangal golle dan kan ise goto kan fapto kan leddi golleji mi won debbo goto mi waddun luansi longubde sudan mi noddi ise wad yaltini o tagal modon do ko yaltini be joyon wu luybe tuddan no wasi yobde dun watti fu sona di toraji matama ise noddan ma notaire wara fabo kan e mudun
lere haklantay
kanon to bankas e banyagara jamarande woytiki rafide do gollirde le nukuji mabbe
an kon yaam bankas
to menen ga bankas ise wala notaire wala mi anna fu golle me wadan to menen ga bankas me yata be jaati le golleji amen fe goti mudum to menen ga badangara me wana notaire me wala ici so meda kaja do wala me ya faggeni mutti badangara yo genni mawn nyol men handen torraji ana mate sanne ko naade bangal ciudi ka terengaji ciottetedi dum sabi bin handen e ici en ka notaire en ana han tawede le gende amen
ko dum fu fu sambinta dido tellaji kadana bangal mudum maître Ousmane Haydara notaire ngondo bamako do kany dum maître Moussa Berté UC
si vous mettez un notaire
watti fo so notaire yo pam ye nukku to hebata kals nyama attawan huna fo wawa gollude misal mudun so neddo yamiri hannen wi notaire ya joodo genni kidal ma lamu tumutu fartale tawdin attawan jommu tawtene torraji wala fun o wawa gollude sabi lafi deejerne sabi le hitane attawan juuji ana wawa gollude be yimbe mo en taton ma dido mu en ana tiidi kiteji kewdi taje ta baka mebbe wala e mudun nga hono denno kujje lafi deejere woni kite heewde ana wawi tajeede to amir en gelle den taw yottakin juuji en
musitan wi de leedi malindi alqadara noterembe yu chapan en joo wonande leedi fuf dum do nafamde ni sanne leedi di e wi kanko maître Ousmane Haydara pedari dum dun alhaalinde nagu leedi di tidino golle kasinde jamarende wonande dedo gollirde saria